yadukunze
nitwaruvuga ngo turanyize
ntirugira urugero
urutinkunda bisibakundana
nirwo rwatumye Yesu atubambirwa
azirinda twari twakoze urukunda rutangaje Yeah.